face wrong.
But that one gonna fight.
Mashara, nanipenda kweli sijara mbaga rasa. Nando mana, siku wachi wewe ndo unainiweza. Naonara, nanionyesha penzi nilozipi miujiza. Nimepatikana. Huku wacha iwezekani, niondoke kasema nani. Nitoweke duniani rada. Wabunja chungu wachome ubani, siku wache abadani. Wanitupie shetani rada.
Waone she.
Waone she.
Wenipe viuno vya shanga, ukipasuka msamba, kicheza segele na vanga. Mapenzi unayonipatia, kwa kifua ukijiliza, uku ukilialia, usije ukaniumiza. Moyoni ushaingia, misiwezi kuingiza, chozi utaliona dia. Siwezi kukuliza. Huku wacha iwezekani, niondoke kasema nani. Nitoweke duniani rada. Wabunja chungu wachome ubani, siku wache abadani. Wanitupie shetani rada.
Waone she.
Thank you.